This music.
Yeah, yeah. The voice of angel. You can call me Kepa. Tunarudi tena. No need to
speak in the
hall. I wish God is modifying my life. Nachoka na maisha ya kukage. No money kama ulimi rice. It's difficult for me to be settled. Kimziki na push myself. I need it one day to be temeketo. Wanani inspire bila five. But I'll never look back. Macho yangu kwenye go. No support. Support inaniponza kimziki. Hakuna kutoboa. My friend nigiubati. Bati misi choki, najitafuti ya riziki. Mtaja kuni ombanye, mda mfupi. Toka 2021, ndo mwaka nilianza kuomba muni supporti. Hadi sasa jibu hakuna, mmeka hakimia, hakuna chochote. Najitahidi kupamani ya maisha yangu, still najifosi. I'm useless kwa sasa nikitoboa utaanza kuniposti. Kuniachini ya kwenu ndo baraka unayonipa.
Yeah.
Na mimi ipo yeah. Siku ziki utaninipa. Yeah.
Mwafula mapoti wazi monshila mpita. Fingi fie mpishamo fingi fion shila chita. Na nomba fie support kwa tifieta power. Tupere la fie panshila ukufika takwava. Gana pishamo kamo kunje watu file ke. Futi wantu wachitefi na we winu ke. Nonse mbona mumila mbona mofe kakaruisha. Nga walia na ine mfaya kubanga karuisha. Umuntu tafwa tafwa na kalia seka fie. Efyo nchita inenga kunu mamu sula fie. Ilanga chimfie lonka mone chinsenena. Nga kwewa kembo sela pecho wa michenena. Mula filwa kunjafa wao I'm struggling. Ilia mulese kene pizza nisha mwaselim. Very soon if isabo fiala monekera. Na ine muka njewa buwati nishita.
Toka 2021 ndo mwaka nilianza kuomba muni supporti. Hadi sasa jibu hakuna, mmeka hakimia, hakuna chochote. Najitahidi kupamani ya maisha yangu, still najifosi. I'm useless kwa sasa nikitoboa, utaanza kuniposti. Kuniachini ya kwenu, ndo baraka, unayonipa.